revolutionary.
Aznas Music.
Aznas Army. Y'all ready?
DVD on this one.
Kesha week I'm praying to God. Vyunzi vya kunikwa misha I'm trying to dodge. Sasa bakwena sitters I'm ready to go. Kama shaba gusa trigger I'm ready to go. It sound a willow kidume chembea. Sneakers na mabawa check against na prepare. Wanataka nyo subiri niji unge now man. I would if I could I swear. So I'm gone sabu jioni. Jibanze chimbo na volenga shacks usoni. Meshika gimbo the boy got a juice. Lifu mitindo siku baby backshot. Simalizi isi dingo. Nipo mwenge na kimbiza vipi huko. Huku mandalize kikutana na chance ni milipuko. Weso brother K vipi unilete vituko. I'm cheating the fake, jina loko masumbuko. Fresh all day, kila kitu malipake. I stay strong, uno path, baka nipate. Na yuliza kama sio mungu na uwezo wake. Dogo ngewezaje kufungua hizi pattern.
We band them one kill them rahe. Shibu chibibani swahe. Yeah. Nishaona afikia sana leo na wapa riyariri. Mkoba rap negia tope kioni yori yariri. Kosti mukuntini sati mugira quality. Mweni nyana mara sumu zote ni mevomite. Gonna act much cool in front of you. But I awkward down fools when I went by you. I don't trust them anymore, they never been true. If they change on me, they can change on you too. Focus on your own, I got nothing to lose from you. Believe in that very compact, it's tiki gaba formula. Punches are higher, so pelesu ni matumla. Too much talented, debi okora ni bashubamu. Kileki ni barabamu. Cheza njia zangu, ni cheze na fikra zangu. Na cheza ndondo kutoka na bebe angu. Champions League inatoka na mama yako. Kinye mwezi leki cheese ni nakuwa baba ako. Squeezy sikwe peshi nipo straight yanko hako. Amna la kusema mnajichenga na kipato. Mnaundekezo vivu na kupromoti uchoko. Omusha ijata nyata biburendi sentongo. Ama gamba banyaruango bainebi gambo. Oru gambo, oru gambo. Akalimi akalimi tulisa kamdomo. Sisa tunashobo tunatembea na tobo. Flow safi mikono ye DVD ni omo.
DD 911 mina call police. Nimesha fika pa shetani so I'm killing speech. Moro town mabegani now need to speech. Usijeleta apo tani usicheze na sis. Hakuna nani wala nani anayeniweza. Useke kichwa we mandonga mi my weather. Izo chuki kifuani nazendekeza. Kitaka mbele kutembea usaze kuteleza. Nani mafunga kamdo wapija kelele. Mina kuja kama simba moro fandesere. Awa watoto ni wepesi mchele mchele. Maombi ya kupu Liza gesi imani tere. D3 ndo mi, misi ishi kwa show. Nilondoka tu nyumbani nkaja pesa zoko. Kileta chuki Sophie, hiwe yes or no. Niku mtani kunga unga misu vya yubi show. Kripao, young body.
Wanasema niko mbele ya muda, I'm very true dad. Na rap mbaka niwe buda, na saka vumba. Na wangata utadhani rupa, acha ukuda. Respect kwa wanangu chuka, tuende na muda. Na rap madini, hikazi kazini. Nazama chumvini, natema madini. Kwani unataka nini? Sikiza madini, afuweka umakini. Nipo kazini, na wapa madini ambayo mnataka nyinyi. Na rap miracle, utama pineapple. Hili soko cool, ina bidhaa kama Kariakoo. eBay kari bro, haina kwa geni blow. Usongele kusu pamba njoko neshe draw. Kitaka kusku switchi apo tomba po. Wambeni hao mastichwa kai mbali bro. Hi bro, mini so, misi fai bro. Ni shy bro, chupa ni memka na chai bro. Kizai zai, padre melewa divai bro. Mtela leo na nyonga suti tie bro. King tie, nipo high, be the fly boy. Kitu dry, wake up mix, bread high bro. Natema yai, kama rabu wa Dubai yo. I'm keeping high, ready to fly, butterfly yo. Uslete zako za kuleta, wataku click click pow. Kama shiba deta, mpunga nabo peta, midole kick click pow. Mpunga kibao, mide babalao, ntaku click click pow. Click click pow, falao, midole babalao.
You got me nyonge, what's up my man? Is that a maid or stop my man? Yeah, all I still gotta put in power on my cute. Dreaming bitchy talk, I'm singing, get a booked. Navuja jasho natoka machozi pesa inafuta nkiwaza skani silali na tupa shuk. Nasaka bushe full mekude town. Mulize mama ndo anajua mini nani. Shakwa dingi sefi netwa baba flani. Nyaza nyoge na wespere kami. Chatusi mamba na nkavuka mtoni ha. I used to sweep in a fro. Nyingi tabu nusu mkabe mako. Lazma naso la simo pende kichoa. Mine gemu na ntabora dini sko. Uliza kiatu nipotoka baba so. Naskanga real mabwatu anazani drama. Mnyatusa juu ya ubandu wa fuyais mezi na tema. Mwonisha tingwa sa vipi unafosi eshima. Chocho mpojo sa vipi unafosi kunya. Kema longa besa biki ata kwa distance. I made a run and the sweetest and I made reference. Sisa naona pane shima ngeka distance. Mzigo alogoma kunbeba safe in the business.
Yeah, jifunze kwa na shima kwa na kima. Weka kando zo dharau. Kubwa ni dawa so mtoto kantisha nyau. Napenda nachofanya so penda nachiana nao. Wachacho wamekosa imani wamini kwa uwezo wao. Kipewa shima jeshimu kipendwa zaidi ringa. Ganga jigangi panapo bianja pakosi mjinga. Mziki kipaji kionesha so gope takipinga. Na navimbo wanafiki napate zaidi ya middle finger. Kitenda kosa sirudi tena. Kichwe na sachi sita jan tena. Lopata zero chano rudishe class. La wengi wanobova kile lafu singiza nyas. Hakini mpelo sinito ero. So kila yes thinking any no. Kabla kutenda kwanza tafakari vingine vikali vya tumiza bro. Maisha safari kila mtu anago. Kuku ni kuku la jina jogo. Na wakaba kosi naga mchezo nafanya kazi na minipate do. Yeah. So gope sara pampana pia kuna faida. Maisha ni sabu rinda mtaji tumia faida. Na ngoma zetu mlipuko katupo kaida. Na usulize kusu pesa kuna kazi sio na faida. Skaidaz Mr. Punisher.
Let's go.
I wanna get my money. So leo wika tuonekani. Tunazunguka tuangani. Trip up Dhabi Sudani. Yani kama burudani. Sipo na huku mchongo so kubeti. Niko Aznas kuna michongo na set. Mlinzi Bill yupo kwenye geti. Joe kija huku uneza kufichwa nyeti. Sometime hard kama kiko. Kitu cheki tuko hot. Tuko kwa jiko tunakoroga miko. Kitaka kitonga homi utapiga fito kwa dimpo. We need dollar millionaire. Money talk wezi kuongea. Wambie wambea. Pesa ndo sabuni ya roo jama wezi kuongea. It's simple. Iswere muro.
Tosi. Skia, to all them haters who they wish me to stuck and I keep moving. Tetra kana bees, kana undugu na ko Snoopy. Life unkama movies, kema yuzi. Blessings in a city, na juliza mini yupi. Once upon a time they don't believe in us. I used to pray, I used to say, God I'm recognized. Chuki na upendo zwe na kipimo bus. Kicking us candles in our tomorrow lies. Sheku umwa kinoma na skuwa na panado. Life will equal tight in lipona na skunyo dawa bro. Mitana yotoka, ungetoka, wonge pagawa so. Guess ya kuna watu mezungukwa na madinaso. Sikuwa na noche, sikuwa na buku. Sikuwa na shati jipya, nikuwa na shati langu kuku. Way back, sayo na force mpate buku. Ruti za miguwa, dina miss, tukutuku. Way back, once upon a time. Sheko noko, kiasi mtani mboga mbinde. Yanu na misi nyama, kiasi kwamba unatamani. Apo nyumbani, kukwa chinju.
Hey, said the man, the African ambassador. Listen, niko chimbo na jipanga na jiweka sawa. Siko single, snipe number, sijapaka dawa. Fighter kapagawa, bado niko sawa. Tighter kama kawa, sijakata power. Swezi kuwa chawa, kila minute ina count kwenye life yangu. Sio lahisi kuniwini kaso type yangu. Usini ataku sio usika kwenye fight yangu. Ukiwa waki sitakupa hii mic yangu. Uweze pata hata like yangu. Niko site na ni site yangu. Hii ni chance yangu, iko wazi. Siko radhi na sitaruhusu kanifanya kama ngazi. 99% naweka effort kwenye kazi. Only 1% na refresh baada kazi. Ni kazi juu ya kazi. Kila siku niko fight. Kata sim niko site. Washa sim paka night. Muda mwingi niko bati. Sina muda wa kupati. Ili future iwe bright. Sichezi na wakati. Ratiba iko tight. Mafanikio huwa hayaji kibahati. Ni mipango na malengo. Sipotezi muda na warembo. Niko safi kila engo. Na thamini kila lengo. Nisipo kwepo kuna pengo. Sitaki gari bila mjengo. Sio mtu wa maneno, ni mtu wa vitendo. Kila kitu na kihendo. Chuki naifukia kwa upendo.